Izenzo 23, uPawulu wayeseqolozela umphakathi wathi, madoda abazalwane, mina ngihambile phambi kaNkulunkulu nginombeza wonke omuhle kuze kube namuhla. Kepha umphristi omkhulu Ananiya waya laba bemkhona ukuba bamshaye umlomo. Khona uPawulu wathi kuye, uNkulunkulu uzakushaya wena lidonga olucakiweyo, uhlalele ungahlulela ngokomthetho kodwa ngokuphambene nomthetho yalo ukuba ngishaywe na. Ababemi khona basebethi, uthuka umphristi omkhulu kaNkulunkulu na? UPawulu wayesethi, bengingazi bazalwane ukuthi ungumphristi omkhulu ngokuba kulotshiwe ukuthi ungakhulumi kami ngombusi wesizwe sakini. Kepha wathi uPawulu azi ukuthi enye ingxenye yabo ingabaJuda neye ingabaFarisi, wamemeza emphakathini wathi, madoda abazalwane, ngumFarisi mina, ngiyindoda yabaFarisi, ngimangalelwa ngethemba nangokuvuka kwabafileyo. Eseshiyo lokho kwavela ukuphambana phakathi kwabaFarisi nabaSadusi. Ibandla lahlukana kabili, ngoba abaSadusi bathi akukho ukuvuka kwabafileyo nangelosi namoya, kepha abaFarisi bavuma kokubili. Kwase kuvela umsindo omkhulu, kwasuma abathile kubabhali bengxenye abaFarisi balwa kakhulu bathi, asifumani lutho olubi kulo muntu uma pho kukhulume kuye umoya noma ingelosi na. Kwathi sekuvele isiyaluyalo esikhulu, induna yeNkulunkulu yesaba ukuba uPawuli angadengulwa yibo, yayala impi ukuba yehle emhlwise phakathi kwabo imise kamu. Ngobusuku obulandelayo inkosi yema ngakuye yathi, yima isibindi njengalokho ufakaze ngami eJerusalema, ngokunjalo umele ukufakaza naseRoma. Kwathi sekusila abaJuda benza ixeqeba bazilokothela bethi abayikudla bangaphuzi bengakambulali uPawuli. Babengaphezu kwamashumi amane ababenze lelo cebo. Bona basebeza kubaphristi abakhulu nasemalungeni bathi, sizibophe ngesilokothelo sokuthi asiwukuzwa ukudla size simbulale uPawuli. Manje-ke nina kanye nomphakathi, yazisani induna yenkulungwane ukuba imehlisele kini ngokungathi niza kuhlolisisa indaba yakhe, thina-ke silungele ukumbulala engakasondeli. Kepha indodana kadadewabo kaPawuli yezwa ngokunqamekela kwabo, yafika ngena ekamu yambikela uPawuli. UPawulu wayesebiza enye induna ekhulu wathi, yisa lensizwa enduneni enkulungwane ngokuba inento eza kuyibika kuyo. Yayisithatha-ke yayisa enduneni enkulungwane yathi, isiboshwa uPawulu singibizile sacela ukuba ngilethe lensizwa kuwe inento eza kuwutshela yona. Induna yenkulungwane yayisibamba ngesandla yagudluka nayo, yayisibuza bebodwa yathi, kuyini oza kungibikela khona na? Yathi, abaJuda bavumelene ukucela kokuba wehlisele uPawulu emphakathini ngomuso ngokungathi bazahlolisisa indaba yakhe. Ngakho wena ungabavumeli ngokuba kubona anqamekela amadoda angaphezu kwamashumi amane azilokotheleyo ukuba angadli angaphuzi engakambulali. Manje-ke sebelungele bebheke isithembiso sakho. Khona induna yenkulungwane yayisimukisa insizwa isiyalile ukuba ingatsheli muntu ukuthi imbikele lokho. Yayisibiza izinduna zekhulu ezimbili yathi, lungisana amabutho angamakhulu amabili alungele ukuya eKhesariya ngehola lesithathu lasebusuku, kanye nezikweli ezingamashumi ayisikhombisa nabemikhonto abangamakhulu amabili. Kulungiselwe futhi izilwane ukuze bakhwelise uPawuli bamise kahle kuFelikisi umbusi. Yaloba incwadi ehlelwe kanje, uKlawudiyu Lisiya kuye uFelikisi umbusi odumileyo, ngiyakubingelela, le ndoda ibiba njengabaJuda ibisaza kubulawa yibo, ngafika namabutho ngayophula sengizwile ukuba ingumRoma. Ngathi ngifuna ukwazi icala abayimangayele ngayo ngayehlisela emphakathini wabo. Ngayifumana imangalelwe ngezindaba zomthetho wakubo, kepha engamangelelwanga ngalutho olufanele ukufa nokuba ukuboshwa. Sekudaliwe kimi ukuthi kukhona icebo ngaleyo ndaba, ngase ngiyithumela kuwe masinyane. Ngibayalile nabayimangalelayo ukuba bakhulume ngayo phambi kwakho. Khona amabutho ayesemthatha uPawulu njengokuyala kwawo amise antiphathele ebusuku. Kepha ngangomuso ashiya izikhwele ukuba zihambe naye, wona abuyela eGamu. Leso sifile eKhesariya zanika umbusi incwadi, zamisa uPawuli phambi kwakhe. Eseyifundile wambuza ukuthi ungowasiphi isifunda. Esezwile ukuthi ungowaseKhilikhiya, wathi, ngiyakuyizwa kahle indaba yakho nxa sebefikile abakumangalelayo, wayala ukuba alondwe enqabeni kaHerodi.